amaso yanje ndasarambirwa kureba ku iteka ururimi rwanje rusaririmbi neza yangiriye mu kanwa kanjye hasahori indirimbo nshya indirimbo nziza yishimye
Bahora.